Yho sisi, and mna into bendithanda uyenza bendithanda udlala gqi. So bendithi mase kufika ixesha lokuthi umama wam atshayise, uma ndimbone sehla phaa eteksini ibe ngana ndibaleka nje yongena endlini ndiyotshayela. Uthe fika afike kuqhuma ndithi, hayi bendiklinile. Qha ke ngoku bendise bangcolisile abantwana benditshayela nje qha, kodwa izitya ngelo xesha zigcwele idishi. So yinto endiyibonayo nalapha emntaneni wam, umntana wam uthanda i-TV too much. Ndithi ndifika athi, hayi bendiklinile kusele, kodwa umntu ubukela i-TV imini yonke.